5 to the 2-5, 4 to the 2-2-5. A's love, B's love, C's love, so it's all the above.
Kuna watu when you meet, you know. That is what I felt when you told me me na kupenda. Miaka zimeenda enda, oh. That you uliza, what more could I ever want? When I look in your eyes, I can see there is love. When I think about us, I can't help but to smile. You have changed who I am, made me believe that with love we can achieve. Baby, can I love, love, love you forever?
Forever, baby.
You know, do it up, oh, baby, one or two, one or together.
Yes.
You look so fly, fly, fly. Umeni teka,
umeni teka, mami.
Umeni mapenzi ya kulevya, nimekuwa
teja. Yeah. Mami penzi la wakika, mbona watajuta? Mami acha pupa, nini wanataka? Chochote watapata, baby ndo wa shaka. Nite super duper, mbona watajuta? Kwa penzi lako nimefika na hapa kwa Mungu. Naisi Mungu kakuleta kwa ya maisha yangu. Sino Spoon Town, zangu low key. Nisha kuvisha crown, it's gon' be what's gon' be. Mapenzi yetu yako moto kweli pande easy. Haters wako chali kwetu washa frizzy. Wendo King K, mama nite easy. Wasijifanya na tito, they better take it easy.
When I look in your eyes, I can see there is love. When I think about us, I can't help but to smile. You have changed who I am, made me believe that with love we can achieve. Baby, can I love, love, love you forever? Nakila to end up, oh baby, one or two, one or together. You look so fly, fly, fly. Umeni teka, umeni papenzi ya kulevya, nimekuwa teja.
Sema kumpeleke, peleke wapi my baby, ufu right. Shopping twende, twende wapi my baby, ama Dubai. Ubebo mzuri visiwani bebe, Bahamas ni mishai. Aumbea kule itezi bebe, washuka wasabai.